Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 naho ku rubuga rwa internet twumvikanira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Umunyarwanda Kizito Bijinama Musabimana utuye mu gihugu cya Canada mu mpera z'umwaka ushize yakoze urugendo rw'amaguru rw'ibirometero birenga 500 rwamuvanye mu mujyi wa Toronto rumugeza mu mujyi wa Montreal aho ni muri Canada. Urwo rugendo rwari rugamije kumvikanisha ikibazo cy'ihungabana yatewe na genocide yo mu mwaka w'1994 yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Mu biganiro bitandukanye yagiye ahitangaza makuru, uyu mugabo wavutse ku babyeyi badahuje ubwoko avuga ko yiboneye abantu bicwa muri genocide, ibi bikaba byaraje kumugiraho ingaruka zikomeye nyuma. Musabimana wari ufite imyaka 11 gusa muri genocide avuga ko benshi bo mu muryango wo kwa nyina w'umututsikazi bishwe muri icyo gihe. Ibyo n'urugendo yanyuzemo rw'ubuhunzi byamuviriyemo ihungabana, ari nayo mpamvu yakoze urwo rugendo kugira ngo atange ubutumwa ku bantu bahuje ikibazo ariko banga kukigaragaza. Kizito Bijinama Musabimana niwe mutumirwa wacu mu kigano muri sanga cyanone. Bwana Musabimana, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane, murakoze, mwaramutse.
Mwaramutse neza kandi muraho aho ngaho mu gihugu cya Canada.
Turaho ungundi hano muri Montreal.
Kandi nibwo ukigeri Montreal uvuye mu Rwanda aho warumaze hafi amezi 2 usura nyuma y'imyaka irenga 20 utajya muri icyo gihugu.
Ndacyari mu rugendo kuko ngiye mba muri Toronto, ariko unyina nanyiza hano kuko community yo muri Montreal nayo yari yamfashije cyane. Unyu mpamvu ndi hano, wende nzakomeza urugendo njya muri Toronto kuwa gatandatu, ariko niho tukigera hano. Kandi urwo rugendo rwo gutaha rwo gusubira mu Rwanda rwa mbere rwiza cyane. Uriye n'ubwo hari ibintu mba nk'igishaka kumva kugira ngo numve ukuntu byagenze, ariko rwari urugendo rwiza cyane rwamfashije rufasha nawe twahuye bose.
Inkuru yawe ni inkuru iteye amatsiko, ni inkuru abantu bakwiye kumenya mu buryo burambuye. Mbere yuko tujya kuri ibyo bikorwa umaze iminsi ukora birimo kugenda urugendo rurenga ibirometero 500 n'amaguru, Kizito Bijinama Musabimana yisanze ate mu gihugu cya Canada?
Nyuma y'intambara twarahagurutse tujya muri Kenya, twamaze hafi imyaka 4 muri Kenya nyine, umuntu abashaka kuntegera hano muri Canada. Byatugoyeho gakere ko mu myaka 2000 twageze twaraje tuza muri Montreal. Ubwo nyine hari ukuntu twari twarategereje tuvuga tuti tuzaza mu cyumweru bibiri, bikaba umwaka ugahinduka imyaka 3. Hafi y'imyaka 4 nibwo twageze muri Montreal. Njyewe nabaye muri Montreal nk'imyaka 3, ndangije secondaire nibwo nahise nzonza muri Toronto. kuva muri Toronto ubwo narahamaze ubungu muri Toronto nabaye imyaka hafi 12 13 ariko nkihagera community y'u Rwanda ngewe nahise nyivamo kuko numvaga nari mfite ibyo bibazo ariko ntabwo byagaragaraga byo kuvuga ngo ufite ibibazo by'ibintu wanyuzemo ariko ye nkabona nta relasiyo yo kumfasha nabonaga muri community nibwo nabyemereka ngewe niviremo chatisha donc nagiye chatisha ahantu hose kugira ngo mbone uburyo nasanga community yanjye imfasha urwo rugendo rero rwambanyirirwe kuko nta n'imwe nigeze mbona niyo mpamvu ubona ko nagarutse muri community mvuga nti reka dusangire ibyo dukeneye gusangira cyane no kuvuga ngo niba hari ibibazo reka tubishyire hamwe kandi n'ibyubakwa nabyo reka tubikorere hamwe cyangwa urugendo rwo gushakisha rwari rwarambanyirirwe kubera ko igisubizo nari ndigushaka cyari kiri ntabwo cyari kiraho nagishakiraga.
Ni ryari wumvishije ko muri wowe ushobora kuba ufite ikibazo?
Ubwo hari umunsi nagiye kureba iriya document filime ya Hotel Rwanda, nari najyanye n'inshuti zanjye babiri, turinjira turicara nditeguye tugiye kureba filime, ariko twicaye ngewe mpita mpaguruka itangiye donc filime itangiye kugenda mpita mpaguruka ndasohoka, ntabwo nashoboye kuyireba. Ubwo barasohotse nyuma ya filime turagenda nta kibazo, ntabwo ari byinshi twabivuzeho ariko ngiye numvishije hari ikibazo, ariko nkajya nibwira ngo ngiye n'ikibazo cyanjye ntaho gihuriye n'ibyo umuntu aba yaranyuzemo. Muri mu 2007 nibwo natangiye kugira ibindi bibazo byo kurakara cyane ku kazi, nkajya nyine nkakora ibintu ntakoraga, ubundi ntangira kunywa inzoga, ubundi ntangira kunywa ibintu, ntangira gukora ibintu nari narakoze uko inzoga yashinze sinigeze nzinywa kuva nava mu Rwanda. Ubwo natangiye kuzinywa nko mu 2007, nyuma yaho nkatangira nyine no kugenda ngendana nazo ku buryo nko mu 2009 byageze mfite ibibazo byo kudashobora kuganira n'abantu, byo kwicara ngo ngire icyo nkora ndi umuntu muzima byari byaragiye ziko. Ariko muri iyi minsi yose ubwo numvaga ko ari ikibazo cyanjye nyine ntaho gihuriye n'ibyo umuntu yanyuzemo. Hari naho byageze sinshobora kwicarana n'abavandimwe banjye ngo turye, kwanza ntabanje kugira ikintu cyo kuvuga ngo reka njye kuruka, kandi atari ibintu mvuze ngo ngiye kubikora byahitaga biba, tukicara gutya ahita numva ngize amasisteme nkajya kuruka nkagaruka amaso yatukuyeho bakagira ngo mujene yimurire urumogi, kumbe ngewe munda nyine byabaye bindi. Ibyo nabinyuzemo, ibyo ngibi byarakomeje kuva mu 2009 kugeza mu 2012, mu 2012 nibwo nagize nyine nabwo nirakwereka kwanza reka niba ntiyishe kuko nagerageje kwiyica bikanga nibiriya nyine umuhabwa ngo ndatwaye ntashaka kugonga ikintu nk'iki cyangwa waba wazinyweye kumva tureka nirangize. Hari aho byageze nabwo nireka nshaka igisubizo, ubwo nyine ntangira amarusherife menshi document ubuzima bwa General Romeo Dare at the time yaramfashije cyane kuko narebye niba story ya Romeo Dare yari gukimeze bo baranyuze muri ibi bibazo, ari abasirikare bizi ibintu by'ubusirikare kubera icyo
Romeo Dare reka twibutse wenda abatamuzi yari Lieutenant General w'ingabo za Canada, akaba ariwe wari ukuriye ingabo za Loni mu Rwanda mu gihe cya Jenoside.
Wenyine nkavuga nti niba bariya barabinyuzemo bikabatira biriya bibazo, kuko abasaruda bari bari kumwe n'aba benshi, bari hari abiyishe, hari abagize biriya bibazo, nawe yagize ibibazo ashaka kwica iminsi myinshi. Nibwo nahise ntekereza nti owe niba barabinyuzemo bikabagendera gutya, twebwe b'abajene b'abana twabinyuzemo buri munsi, bo barabinyuragamo bagataha twebwe tubirimo buri munsi, ese twebwe byagenze ugasanga icyo gisubizo nta muntu ukinshije kuko buri muntu wese abinyuzemo nk'uko twabinyuzemo. Niba twaragize Imana tukaba turi hano tutaragize aho tujya, bamwe muri twe twarasohotse twatangira kugera mu bihugu nko muri Canada, ugasanga okay nawe turicaye twabonye akazi ibintu byose biragenda neza, nibwo dutangira gutekereza tukagira ibintu byo gutekereza, nibwo imiryango ifunguka. Ariko iyo ifungutse akenshi aho kugira ngo tubivugeho tujya kwinywera akayoga, tujya kwikorera utundi tuntu ku ruhande kugira ngo tutabitekerezaho cyane. Ubwo rero njyewe naravuze nti reka turebe neza, ubwo ngira nirebye ndifungura nahe ndi gukora recherche ya documentaire ya Romeo Dare, ubwo byahise bihinduka recherche y'ubuzima bwanjye ku buryo navuze ngo natangiye ku bintu byo kurya mu bintu byo gutekereza donc narebye ibintu byose bishoboka kugira ngo ndebe ni iki nakora kugira ngo mpindure uko nari meze.
Wigeze witabaza abaganga?
Nagiye kwa muganga kenshi hafi nk'imyaka ingahe, ubwo nk'itatu nari ndimo kujya kwa muganga bampa amadroge ya depression bamba donki miti tandukanye buri munsi najye yakambira ngo ese wakoze yakoze miti nkambwira ni no chaka ndi akugira ngo ambaze ibindi bibaza akambwira ngo kenge ufata iyi ndi twaye kwikora bero nagenda ntindura imiti zindura imiti ariko nange se nayifashe cyane kwa aho nageze nabaye ni ibintu bimo kumenjwa arimo kumva urundi muntu utandukanye nk'uwo waruzi yewe rero sinabikundaga niyo mpamvu nabuze ni nkayinywa nk'icyumweru nkabone ah nkayishyira ku ruhande ubundi nyuma yaho nibwo hari umuganga wambwiye ati wowe ikibazo cyawe ntabwo kizakemurwa n'imiti fata iki gitabo ari igitabo nyine ngo yampaye ndagisoma igitabo cyitwa Mind of a Matter cyangwa icyo cyavugaga cyaravugaga kiti ibibazo byawe ntabwo biri mu miti imiti ntabwo yakiza ukeneye kwireba kandi ubwo nanjye nibyo nari naratangiye gukora ubwo nyine icyo gitabo cyarankuraje cyane kiratuma gituma nshaka ibindi bitandukanye ariko imiti yo ubungubu mbaho ubuzima ku buryo nshaka nta na rimwe nshaka kuzongera gufatira ya miti kuko ya miti ntago ikigufasha ni ukubaho undi muntu ni kiriya miti ubundi ikoresha na Romeo Dallaire yabikubwira umubajije iriya miti igufasha kugira ngo ubyuke undi munsi uriho ariko mu bibazo tuba dufite byo mu mutwe iriya miti nta kintu cyinshi bikora.
Hanyuma rero muri iyo myaka yose wabaye muri Canada igihe kinini cyane nk'uko wabivuze wakimaze utifuza kubonana n'abanyarwanda kubonana n'abantu bo muri community y'abanyarwanda nyuma hari ukuntu byaje guhinduka
byarahindutse ariko bihindutse vuba ntabwo nigeze ngirana ikibazo na community y'abanyarwanda muri general nuko navugaga nti njyewe nshaka ibisubizo by'ibibazo byanjye cyangwa nshaka kwibagirwa ibyo twanyuzemo ubwo disiziyo yo kwibagirwa ibyo twanyuzemo yabaye disiziyo yo kwibagirwa n'abo twakoranye abanyarwanda bose ariko nyine kubera ko ndi umuntu utekereza cyane hari igihe nyine natekereza nk'abantu yokwiga ni gute ko na hano n'aba bantu nagiye kujyamo niba yaba ari komunite yo muri Canada kuko kuba atari kunsubiza ibibazo nkabona ibibazo byanjye ntaho biri kujya ubwo niyo mpamvu nakomeje gushakisha ariko byahindutse vuba kuko nari ndimo gutegura ruriya rugendo buriya naruteguye ntarahura na komunite cyane naruteguye ubwo natangiye nyine by'amarushije mu 2012 kugeza mu 2014 ariko mu 2014 nari ndi ko ngiye gukora urugendo ubwo ndarutangira ntangira kwitegura ibintu byo mu mutwe ibintu byo kugenda n'amaguru n'iki ariko vuba nibwo nahuye na komunite yo muri Montreal barambwira ngo banaterwa ibibazo birahari ubwo nyine muri iyo minsi yose nari nzi ko ari Kizito wenyine bafite ibibazo ubwo nyine bakwibwira ko hari n'abandi atari benshi ariko ubwo rero bambwiye ngo hashobora kuba hari n'abandi bantu ubwo nabwiye ok reka ngende nanjye mvugane na bano ubwo nibwo nahise mbona ko hari community hari njyewe numvaga ntarasize community ikorana community ubona igaragara irimo gukora ibintu by'ibibo donc biteza imbere abantu bo muri community hano n'abari abiwacu nkibibona njyewe kandi nahuye n'abajene bazi gukora neza navuga nti ok nta kuntu tutakora nubwo twakoze disiziyo yo gukora urugendo turi kumwe na komunite yo muri Toronto niyo muri Montreal ubwo n'abandi nyine twagiye duhura ariko mbere yaho ubungubu mbajije ngo uyu yitwa undi yitwa nde ni ibintu nkirimo kwiga kumenya abantu bari muri komunite kuko nari narayivuyemo kabisa.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa
bubatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Dirwema aho uyu munsi tuganira n'umunyarwanda Kizito Bijyinama Musabimana utuye mu gihugu cya Canada mu mpera z'umwaka ushize yakoze urugendo rw'amaguru rw'ibirometero birenga 500 rwamuvanye mu mujyi wa Toronto rumugeza mu mujyi wa Montreal. Urwo rugendo rwari rugamije kumvikanisha ikibazo cy'ihungabana yatewe na genocide y'umwaka w'1994 yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bwana Kizito, rero utangiye urugendo rw'ibirometero hafi 500 wifuzaga kugera kuki?
Kubera bya bibazo nje nanyuze mu hafi imyaka 5, hari aho nageze nyuma nyine bya numvishije ko njyewe byangeze inyuma, kuko ntabwo bijya birangira ni ibintu gukomeza kugenda mu buzima bwawe bwose. Ariko hari aho nageze nkumva nsubiye kuba njyewe, nkumva ntangiye ibitekerezo byanjye bya kera biragarutse, nkumva ntangiye kubaka, nkatangira gukora gahunda nyine z'iminsi irenze nka 30, imyaka 30, kandi nkumva nzagerayo. Ngeze hariya rero nibwo navuze nti niba hari undi muntu uri kubaho nk'uko njye nabayeho muri iriya myaka 5. Kandi urumva mbibamo nta famiye yanjye, nta muntu n'umwe wari ubizi, abavandimwe banjye ntibari babizi, hari uwo tubana ntabwo yari abizi, nyine yarambonaga akabona hari ikibazo n'umuntu afite, ariko ntabwo nta wamenyaga ngo ubuzima bwanjye bwa buri munsi bumeze gute. Ariko urya munsi nibwo nafashe decision, ndavuga nti nkeneye ko abantu babimenya. Ubwo nyine wambaza ni kubera iki wateguye urugendo? Urugendo rwo narateguye kuko nicyo kintu ngewe numva nkunda kurusha ibindi bintu byose. Hari ukuntu abantu bajya gusenga bikabafasha, hari ukuntu abantu bakora ibyo bita meditasiyo bikabafasha, yewe kuri njyewe ibimfasha ni ugukora urugendo rw'amaguru. Ariko ubwo nyine urugendo rw'iminsi rwa kilometero 550 ubwo nari ntararukora, ariko numvaga nyine niba nkora, nubu nari maze hafi imyaka ibiri nkora urugendo rw'amasaha abiri buri munsi. Igihe cyose nabonaga umwanya, ntabwo byabaga buri munsi, ariko igihe cyose nabonaga umwanya n'injoro nakoraga urugendo rw'amasaha abiri, numva gukora amasaha urugendo rw'amasaha abiri n'urw'amasaha 10 rushoboka, nibwo nafashe decision yo gufata urwo rugendo nikora kari akagare. Ntabwo nzi niba mpuze akagare nakururaga, nari nashyizemo nyine ibintu byanjye byose, ariko impamvu njyewe nakururaga kiriya kintu cyari kuvuga ngo ibi ni byo bibazo byanjye nanyuzemo, reka mbyerekane nyine, akaba ari nka simbo yerekana ngo niba dufite ibibazo reka tubiganire, reka tubishyire hamwe kugira ngo twese tubyumvaneho kimwe. Niyo mpamvu njyewe nakoze rero urugendo kugira ngo mfashe abantu kuganira bino bibazo, kuko tutabiganiriye ntaho bijya, ntitujye tubyibaza.
Hari umuntu watwandikiye ku rubuga rwa Facebook yavuze ngo ibyo nibyo nanjye ubwanjye narahungabanye igihe ndadaye yapfaga mu Burundi, nari mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya Muhinga komine Buhinyuza umusozi Nyaruhengeri, nahunze kare maze mama arambwira ngo njye mu ikambi y'impunzi z'Abanyarwanda zari aho Inyaruhengeri. Umunsi twabonye byinshi, uwo mwene wacu ndamushimira cyane kuko ni ikibazo gikomeye mu biyaga bigari gikeneye kumenyekana, aho abantu bishwe i Burundi, mu Rwanda na Kongo bazira ubwoko bwabo, ni ikibazo gitegerezwa kuvugwa.
Hari ibyo bavuga ko ari uguhungabana, hari n'ibyo bita guhahamuka. Ubwo niba guhungabana ari depression, guhahamuka nyine ni birenze
trauma.
Niba rero ni kuvuga ahubwo trauma, kuko guhahamuka nyine nabyo tukeneye kubivugaho, ariko abenshi turi no muri trauma. Kandi trauma yo ihagarika ubuzima. Iyo unyuze mu bintu byo guhahamuka, ubuzima bwawe burahagarara, ibyo watekereza kuzubaka byose biragenda, ukabaho nyine nka kubera navuze, winywera utaha, nta muntu ushobora kukubaza ibibazo bijyanye n'ubuzima ngo uzabisubize. Njyewe rero nibyo navuze ndeka tubirebe, ntitugende tuvuga ngo nirangongoka ngo akayoga ni keza ngo reka tumenye impamvu yo kukanywa. Niba ubona wabirebye byose ukumva icyo ukeneye ukanywa, komeza ukanywa, ariko niba utarabireba reka tubirebe gatoki. Ubwo rero ya rugendo turimo twakoze, kandi urugendo njyewe rwanjye ruracyakomeza, kuko buriya tugiye gutangira kwa kiriya santire nk'uko mwabivuze. Santire izaba hano muri Canada, ntabwo turamenya ni uwuhe mujyi tuzayishyiramo, ariko ikizakora cya mbere ni uko izafasha Abanyarwanda n'abandi bantu babireba nk'uko twabikoze, bakaza tugahuza ibyo turimo kunyuramo. Iyo umuntu afite ikibazo nk'icyo nagize akavugana n'undi muntu nk'uwo afite ibintu byo guhungabana nk'uyu wari utubaje ikibazo, tukabiganira, akumva aho ngeze nawe akumva aho ari, akumva niba hari icyo byamufashamo gukora ibyo njyewe nakoze, cyangwa niba hari we ibyo yakoze byamufashamo, aho kugira ngo twese tube tubihishe ngo duhurire ahantu ibe discussion, ibe ikiganiro gifasha, atari ukuvuga ngo njye mfite sitori ruti yawe ufite sitori nibihonyize mu njyewe nashyiraho nka bikamfasha. Kandi nk'ubu hari abantu benshi nari nahuye nabo mu Rwanda, nagiye muri kiriya kigo aho bafasha abana bafite ibibazo by'ibiyobyabwenge, nkora n'abana benshi basanzwe b'abasore, bose iyo tubiganiriye wumva ko naho ariho bari kujya kandi birabafasha cyane. Rero nabyo byari mu bintu byanjye kureba kumenya ni iki bari abakora se gusa bakora bikadufasha nk'uko kiri kubafasha, kuko urebye aho u Rwanda rugeze naho rwari ruri buriya hari ikintu kiri gukorwa kiza gishoboka natwe twari batugatira tukagikoresha.
Urakoze Kizito. Reka dufate na Mukunzi. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Oya, nshimira kuvuga merere.
Ikibazo cyawe?
Ntangwe kuramutsa umuntu mubise ibizyahungabana ama yanganisha n'abandi bose bahuye n'ibyo byago bya jenoside ama anini nasanze mu bihugu biza beside grarake harimo ikibazo cyane cyo kuba minorite ihohoterwa, kuba hari abantu bitwaje byinshi ugasanga bahotera abandi n'ibindi. Bafatira nk'uko ku bibazo byagiye biraba kuva inyuma ya independence 1932 n'ahandi uko byagenda abazungu bagasanga bitwaza gutonesha ababa nabo bakabigizayo ariho haza haravuze ibintu bamwe bakagira inzigo agatangura n'izo by'ubwicanyi mu kubikinga. Nuko abantu bose bokumva ko ikintu cy'amoko cyababa umutwe ukabona ko ari umuntu umwe atari iby'amoko, nimba uri umunyarwanda kitwa umunyarwanda, uri umurundi kitwa umurundi, ko murazi nk'ibiriko biraba mu gihugu cy'Uburundi muri iki gihe. Naho murabona yuko bifata inzira nk'iyo nyine aho usanga ubwoko minoritaire butotezwa, kandi ko gutotezwa bigahera mu nzego zo hejuru dufate nko mu gisirikare. Iyo bimaze guhera ngaho rero hagera aho hazamo inzego ibintu by'ubwicanyi ariho hava n'abantu bagira ihungabana bya depression, kuko abisaba bitwaza ubwoko agenda akabwira umuryango twabishuku canke ababibonye nabo ubwabo n'amaso ariho hava izo bibazo ya depression. Rero nagomba gusaba umutumire nawe akumubaza icyo yohanura nk'abakiri muri izo bibazo avuga mu Burundi n'ingano muri Congo bicaye mwema murakunda kumva ibibazo by'amoko ku kibazo cy'abanyamurenge canke abo bita ngo n'abanyarwanda baba mu cyo gihugu mu Burundi no muri Congo niho batweze ibibazo cyane cyane mu Rwanda bane bazaza ko bisaba nuko babirengera iby'amoko mu izo bihugu. Yohanura iki abantu babamwo canke abategetsi bahategeka, kuko murazi nk'ama nko mu gihugu cy'u Burundi murabona ko muri constitution bashyizemo ibijyanye n'amoko kwari kugira ngo hataba ibyo bintu by'ubwicanyi cyangwa hagira ubwoko butoteza ubundi, ariko muri iki gihe amategeko menshi yari yarafunywe yararenzwe ko bamwe barahunga abandi nabo bari mu gihugu baracyicwa. Mukunda kubibona ko baradiyo yanyu cyane abajya ku marigofosiyo hafashwe naka yanyirujwe basanga babuzwe iyo batawe n'ibindi ariko habize ibibazo byose mwumva by'ihungabana n'ibindi byinshi biza biraba mu bihugu. Mu kurangiza ni nk'uku simanje cyane navuze kare baza asaba iki abo bategetse bo muri izo bihugu ubu kugira ngo izo bintu nibabe hoba iki kugira ngo ntihagire izo bibazo byabo bantu baba barahungabanye n'ibindi bibeho. Ikindi kibazo nacyo ni ukumubaza nimba abahungabanye azi aba mu mahanga cyangwa aba mu gihugu mu Rwanda n'abandi benshi bafite icyo babafashanya cyangwa afite ukundi kuntu bariho rezo bahuriramo bakabamenya.
Urakoze Mukunzi kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo byawe. Bwana Kizito, nizere ko wabyanditse. Reka dufate undi umwe hanyuma ubasubirize icyarimwe. Samson, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Je ndi muri Colorado.
Ikibazo cya?
Ikibazo cyanje nagomba kubaza ko arimo nari mu kenshi arankunze kumva ngo jenoside yakorewe Abatutsi. Ese abahutu nta jenoside bakorewe ko arimo na rimwe bakunze gushyira imbere ngo jenoside yakorewe Abatutsi? Ubundi hoho afise kubwira iki, afise gukora iki kwamenye ko abategeko uno munsi kubira ibyo bintu byakoreke 1994 bitazosubira kuba ku buryo abana bari kwaravuka uno munsi hamwe n'urwaruka rutigeze rubibona rubyumva nyene batazosubira kubibona babyumva uko nyene no kubibakura mu mitwe. Ubwo nibaza ko icyo kintu abenshi ko boguma bakiririmba uko nyene oho kugitorera inyishu, n'icyo cyari kibazo cyane.
Urakoze Samsoni muri leta ya Colorado hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bwana Kizito, ibyo ni ibibazo bitoroshye cyane, gerageza mu magambo make ubisubize.
Ku kijyanye n'ikibazo cyo kuvuga ngo ninde ni gute abari kunyura muri ibi bibazo byo kwirwa twitana ubwoko, aho kugira ngo turebe aho tugiye nk'igihugu, ni gute babikora nk'uko u Rwanda ruri kubikora. Njyewe ntabwo ndi umuntu w'umwe wa politike, ndi gukora urugendo rufasha abantu mu byo nanyuzemo, ariko buri twese dufite ibitekerezo twashyira ku kintu. Njyewe icyo navuga, nk'ubu hari ndi hariya mu Rwanda, hari ahantu hari icyo bita umwiherero, hari abayobozi b'u Rwanda bajya bakavuga nyine ibikorwa bikeneye gukorwa cyangwa ibigiye gukorwa. Muri uwo mwiherero perezida w'igihugu yari yavuze ijambo nanjye ibintu natekerezaga, ahubwo njya mvuga cyane byo kuvuga ngo hari ukuntu twebwe nk'Abanyafurika twisuzugura, ntitwiyumvemo ko turi abantu nk'abandi. Umuntu akaza akakubwira ngo wowe tuje kugufasha, ariko reka tukwihere umuceri, ubundi nutwaka amafaranga tukubwire ngo gwa, ariko ngo ufite ikibazo, ureba hariya ngo ureba ukuntu bari abantu urimo kubagira, buriya nugira icyo uvuga n'uwo muceri turakwaka, ahubwo tujye kuvuga ibyirimo gukora. Rero ugasanga abayobozi kenshi muri biriya bihugu batinya amahanga cyane. Niyo nicyo kintu nkundira u Rwanda muri ino minsi, urareba ukavuga uti yes, hari ahantu uba ukeneye gukorana n'abantu kandi iyo uhuje n'abantu birafasha, ugakorana n'amahanga. Ariko iyo amahanga aje agusuzuguye nawe ukisuzugura, nyine nicyo niyo mpamvu usanga dufite biriya bibazo, batubwira ikintu tukagikurikira, ukagenda uvuga ngo nka biriya by'ubwoko byo mu Rwanda cyangwa mu Burundi byabaye muri iriya myaka yavugaga muri 62 62 ni isori ndende, bikaba kubera aho kugira ngo ibintu bikomeze uko byari bimeze nk'uko twari tubimenyereye, ugasanga utangiye kwangana, ugasanga umwe atangiye kwerekana urutoki yerekana undi ngo uriya ntabwo ari uyu n'uyuriya n'uyu, ibintu nk'ibyo ugasanga biratangiye. Rero icyo njyewe navuga ni uko twasubira hariya tuvuga tuti hano mu Rwanda hari porogaramu hano nyine ubungubu nashoye iwacu, ndi umunyarwanda bafite gahunda porogaramu iyo abantu bose bireba bakavuga bati ngiye ndi umunyarwanda, mbere na mbere ndi umunyarwanda, kandi irashimishije cyane kuko iyo urebye ukuntu isigaye yarahinduye ibintu mu Rwanda, kubona abantu bose bireba nk'abanyarwanda, nta n'ubwo wumva impamvu abantu batangira kuvuga ngo ngiye ndi umunyarwanda, ariko yino ngiye ndi umunyarwanda utandukanye nawe, ntabwo ibyo bintu byumvikana. So ni gute babikora? Bakeneye kureba ibihugu byabo bakabyiga neza, bakareba iyo history, bakamenya ibintu bakoze bya kera byiza, ibi byose nyine bagatangira kubikuramo. Ntabwo ari ikintu cyose, ariko niba mu Rwanda barimo kubikora ni ibintu bishoboka. Ikindi kibazo yari abajije ni ikijyanye no kuvuga ngo ni gute twahura n'abantu bafite ibibazo byo guhamuka cyangwa byo
ihungabana.
Byo guhungabana buriya ni biri muri gahunda turimo gukora. Iyo santire ntizaka, ntabwo izaba ari santire ihagaze hariya, gusa tuzashaka uburyo abantu tukabashyira hamwe tugakora ibintu byo guhuza. Nk'uko navuze, kominote y'u Rwanda hano ni kominote iri gukora ibintu byinshi bigaragara cyane hano muri Canada. Ntabwo numva impamvu tutakora na biriya byo kuvuga ngo tubashyize hamwe kugira ngo tujye duhura, atari no guhurira kuri iyo santire gusa, ariko duhurire no mu bikorwa. Ibikorwa kuko njyewe numva cyane iyo tunyuze muri bino bibazo, iyo birangije nta kindi kintu ufite ku ruhande gikorwa birutera ibibazo. Ibyo bibazo bishobora guhita bigaruka kuko uba ukeneye kugira ikintu, umuntu akeneye ikintu akora. Ni nabyo bijyanye, niyo mpamvu njyewe akenshi mvuga nti umuntu akeneye gushaka ni igiki wowe ufite cyawe, wowe ugomba gukora nta wundi muntu ushobora kugikora, kandi twese turagifite. Nkumva rero nk'aho umuntu yatangirira cyane mu bantu nkanjye babinyuzemo, ni hariya tugomba gutangirira, twishake, twimenye, nitunarangiza tumenye inzira tugiye kunyuramo ku buryo twafasha n'abandi tuzi ngo ntacyo turi mu nzira yacu.
Urakoze Kizito. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Habimana, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Jyewe ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo nagomba mbatse kuwo mutumire, numva yahuye n'ibibazo bikomeye byari yashano ryabereye mu Rwanda. Ikibazo rero nagomba ndamubaze, ndumva yuko yagenze ibirometero birebire, kuko ndumva yuko ari ibirometero byoshobora bake muri kino gihe. Nagomba kumubaza yuko kw'ibyo bijyanye n'ihungabana canke ihahamuka mw'ico gihugu ca Canada, yuko hoba hariho abandi bantu boba barahuye n'ivyo bintu we vyoba vyamushikiye mw'ico gihe, yuko hariho abantu bikupe boba bari kumwe Nkashandamo batati mbega mu byo yobateganya kuki atoba yaraje ubwo rugendo ngo arukorere ino mu karere k'iwacu dusanzwe tuzi ibi ariho hashikiwe n'icyo shano mwaka karere kubyo nawe yogira icyo kugira ngo afashe abantu baba barahuye n'ibyo bibazo ngo bya dusanzwe tuzi mwaka karere hari abantu benshi bahuye n'ibyo bibazo na cyane cyane abantu basanzwe babigendana nko mwaka karere ari benshi bega mu migambi yoba ateganya kuzogendera aka karere kugira ngo abonane n'abahuye n'ibyo oya
avuye mu Rwanda icyo ngicyo cyo ngira ngo kirakemutsa ikindi araza kukigusubiza hanyuma reka dufate na Jean Bosco mwiriwe neza
mwiriwe ndahaye mwiriwe n'uwo mutumire
uri hehe
ndi Bujumbura
ikibazo cya
ngo nataka bwa mbere uyo mutumire twumvishe neza ko yagize ibirometero hafi 500 n'amaguru nibaze yuko ibyo yabigize kugira ngo inyishu kuri muri ibi bihugu byacu inyishu ishobore kuboneka none nyakubwa mutumire ko byashitse ukigora gushikaho mbega uravye abayobozi ubu bahari biraboneka neza yuko hariho abantu bamwe babona neza ibibazo biba muri Afrika ko uko abatware batabibona kuvuga barongozi ko batabibona kuko urinze ukora akigoro nkako biraboneka ko no kubabara umuntu aba yarababaye ngahe watu tuvuga ati kwita ukiyahura ubona abayobozi bahari cyane cyane nko mu Rwanda no mu Burundi kuko ibibazo bisa nk'ibisa ibibazo dufite biduhanze ubona babona neza ako kigoro kawe wagize hanyuma akabatagira kabiri nyako bamutumire twarabonye neza twabyumvishe muribuka ko hariho abazungu ba minwari ngaho wasanga mbere basa nuko bariko barakokeza intambara abantu bakicana ariho bari kuko ndibuka nk'uwitwa Wiringi Imana n'abandi ko bari bacunze nabo baminwari none ubona urugwego iyi conseil de securite mbona isa nk'ishaka kudufatira amaboko imugongo cyane cyane muri Afurika nta kuntu mwoheza mukazitwara cyangwa mugashikiriza ibibazo byanyu muri nasiyozi ni kuko ubona yuko hari iby'abazungu bagume baduhambirirako ngo twebwe tubikore kandi nabo mugabo ukamenya ntibibafata murakoze
murakoze Jean Bosco ziko ibyo bibazo ndibaza ko bimwe na bimwe bikurenze
no nta kibazo hari nge hari ukuntu ntekereza ndatekereza cyane ibindenze ndakubwira ko ngewe atari department yanjye ariko akenshi nakubwira ko mfiteho ibitekerezo natangiye ho gukurikira yarabajije cy'abazungu ubundi nkasubira ku cyo uriya mugabo yarabajije mbere ubundi akenshi nkira navuze mbere niba twiyumvamo ko turi nk'abanyarwanda cyangwa abarundi ibindi bibazo byose bizagenda kandi niba twiyumvamo gutyo reka twiyemere dukore ibintu nk'uko turi abanyarwanda tudakeneye uruhushya rw'abazungu ngewe mbona u Rwanda rurimo kubikora nakwifuza ko n'ibindi bihugu byabikora kuriya ku buryo numva ibintu byo kuvuga ngo nkeneye kujya muri yoni u Rwanda rurimo gukora akazi kagaragara ntabwo bakeneye umuntu nkanjye ngo njye kubivuga harya ariko ni ibintu bigaragara ko n'ibindi bihugu bibikoze bakavuga bati ngewe ndi umunyarwanda kandi ibikorwa muri iki gihugu ni ibyanjye ntabwo nkeneye ko umuzungu aza kumbwira ko nkora ibintu by'iwacu numva byafasha n'akarere kose ikindi kibazo reka nsubire kuri uriya mugabo wabajije niba hari abantu nahuye nabo nkitangira urugendo nahuye n'abantu benshi bampamagaraga buri munsi bambwira ngo kuraje bakambwira ibibazo byabo niyo mpamvu buri munsi nagize ibibazo byinshi mu rugendo ruriya rw'amaguru nagize ibibazo byinshi ariko buri munsi kubera amajambo nabaga nabwiwe n'abantu byaramfashije cyane ku buryo navuze nti urunguru niyo naba mfite gatekerezo gatoya ko kuvuga ngo singiye kurangiza ndahita ndurangiza uretse ko nako kagitekerezo nyine katigeze kaba ariko byaramfashije cyane nahuye n'abantu benshi ubwo nibo bantu nyine tugiye kongera gushyira hamwe tugahura bino byo kwa Kino Centre ntabwo nzabikora njye nyine tuzabikorana n'aba bantu twahuye bose so abantu barahari babinyuze bagize ibibazo byo guhungabana n'ibyo guhahamuka ku buryo bukabije cyane kurusha ahubwo n'ibyo njyewe nanyuze nabyo ahubwo byanteye ubwoba bwa mbere nk'ibyumva hari umuntu ushaka kujya ariko niyo mpamvu mvuga nti ntabwo tugereranya turasangira kugira ngo bidufashe ubundi yarambajije niba nshobora gukora urugendo hariya mu Rwanda cyangwa kubera iki ntarakoze mu Rwanda byo birashoboka ubwo hari abamporopoje kurukora hariya mu Rwanda buriya n'ikintu cyazarangiza tukarukorana hariya ariko ukibuka ko urugendo nakoze hano narukoreye abanyarwanda baba hano kubera ko akenshi iyo tugeze hano abiwacu cyangwa abandi bantu twese twumva ko twageze ahantu dufite ibintu byose dufite ibisubizo byose hari ibigo byo kwa muganga bivura n'iki kandi birahari ikibazo ni uko nta gihari gifasha muri ibi ngibi ngiyo ndi kuvuga niyo mpamvu navuga ko nawe narukoreye abantu bahano ariko nabo mu Rwanda twahuza kuko nabo bafite ibibazo nk'ibyacu uretse ko bo ngiye mbona bahubwo baturusha baraturushije mu bintu byo kubyumva n'abatarimo nyine kubitekereza umunyare umuryo twahuza ariko rwo hari abari bamporopoje ko twarukora buriya twazareba umunsi twarukora ubundi ndumva ikindi kibazo cya Jean Bosco cyari abayobozi b'u Rwanda b'Uburundi nyine no muri kariya karere niba bumva urukorwa nakoze rwo gukora ingendo z'amaguru icyo nakubwira cyo ni uko mu Rwanda aho barabibonye baramfashije bamfashije kubera ko bari babonye icyo nakoze igisubizo cyaba yesi barabyumva kandi baramfashije ku buryo numva bizafasha no mu minsi iri imbere burimo barabyumva ndumva aricyo gisubizo namo
yigeze no kubaza niba ujya uhura n'abandi banyarwanda batuye aho ngaho mu gihugu cya Canada bashobora kuba barahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo
ubu ngubu kubera ko nari nkiri mu rugendo abenshi twahuye ariko twahuriye kuri ku mapaji nka Facebook cyangwa kuri telefone tukavugana bakambwira ibyo banyuramo n'iki ariko nari ntarabona umwanya wo guhura n'abantu buri mbajije nk'ukwezi cyangwa nakubwira ariko ubu ngubu njyewe nari nkiri mu rugendo nahise rugendo rurangira rwarangiye mpa gufata indege njya mu Rwanda ubu ngubu nk'uko nakubwiye ejo nibwo nari nkinjira aba benshi nyine tuzahura ariko ntabwo turahura nabo ngo twicare ngo tuganire
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigano ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema aho dukomeje kuganira n'umunyarwanda Kizito Bijinama Musabimana utuye mu gihugu cya Canada. Wakoze urugendo rw'amaguru rw'ibirometero birenga 500 mu gihugu cya Canada rwamuvanye mu mujyi wa Toronto rumugeza mu mujyi wa Montreal muri mu ntara ya Quebec. Urwo rugendo rwari rugamije kumvikanisha ikibazo cy'ihungabana gatewe na genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kuri telefone dufite Kazungu wiriwe. Uri he?
Mu Burundi.
Ikibazo cya
Ego, ikibazo ego me nagira mbanze kuramutsa umutumire. Ego, mwiriwe ngira ngo ino twebwe ni ku mugoroba. Hanyuma nyakubahwa umutumire mwaragize urugendo kandi mwarugize mubabaye. Murugira kugira mwerekane akababaro. Ibyo n'ukuri turabitahura cyane rwose mu gihe u Rwanda rwaciye mu makuba nk'ayo u Burundi nabwo nyine bwaciyemo mbere bwobwo n'ubu ngira ngo ntuvuga ntiziracaye arimwo kuko haracariho benshi bicwa bapfungiwe ubusa banyuruzwa tukabura irengero yego ni byinshi ikibazo cyanjye cya mbere mbega mu burabo wabuze bahakwitura kuto tanguriye kugira urugendo mbega hoba harimwo abategetsi na cyane cyane ari mu Rwanda canke mu Burundi bakubwira bati kuraje bandanya natwe tugiye kugira icyo tubikoze ko hanyuma ikibazo cya kabiri hariho abarundi bahunze bari mu makambi impunzi bahohotewe cyane
benshi muraza murabyumva ku ma radio ingene basigura ingene bagiriwe nabi aho ndiko ndavuga abarundi hariho abahohotewe ku buryo banamugaye hariho abatazo rondoka kubera babashahuye canke bimeze ukundi kuntu abo nabo baba barakozwe ko ku mubiri mugabo batapfuye mugabo urumva bo bafite n'agahinda umwebwe mwagize urugendo kubera ibyo mwabonye abo mwabonye bicwa ingorane mwagize kubera babatse ababyeyi canke abo mu muvukana hariho rero abandi nabo bakozwe ko ihohote gico twita torture abo nabo mbega barabitura canke barabitinya kubibabwira mbega abo nabo icyo mwobahanura ubwo kubo bataraza kubitura mbega ni giki kuko abo bobo urumva bariho mugabo baragiwe ihohoterwa rizotuma ryatumye bahandurira ubumuga bwo muri kazoza bw'ubuzima bwabo bwose hanyuma ibibazo byanjye ni ibyo mwakoze kumpa ijambo
urakoze Kazungu bwana Kizito umunota umwe reka dufate undi muntu umwanya mubasubirize rimwe Ngendahimana mwiriwe neza uri hehe
ndi mu Rwanda
ikibazo cyawe
cyanje uwo mukobwa
ntabwo ari umukobwa ni umugabo
ni umugabo
yego
se yitwa Musabima ni Musabimana harye nagize ni umukobwa
ngaho kubaza ikibazo cyawe
ko yabaye akiri muto ubungubu arabyibuka neza mbone kumubaza
Kizito
yes
arakubaza ngo genocide yabaye ukiri muto ngo uribuka neza ibyabaye
ndabyibuka kandi nkuko navuze hari byinshi nshobora kuba ntayo impamvu ngewe nagize ibibazo byinshi ni uko hari hari aho twageze turavuga ngo ibi ntabwo tugiye kubivugana bigiye kuba ibintu tutavuga ku buryo nyine iyo myaka yose wabitekereza ariko utabitekereje ngo ubiganire so hari aho ugera nyine ibintu bikaba hari ibyo udashobora kwibuka nyine n'ibyo by'inzoga n'ibiki umuntu aba yaranyuzemo n'iki nabyo bituma ubwenge hari aho bigera kubyibagirwa ibintu ariko ibyabaye byo ntabwo ujya ubyibagirwa ntabwo wibagirwa ko wabonye abantu imbere yawe barimo gutemwa ntabwo wibagirwa ko wabonye abantu bapfuye buri munsi aho ugiye hose urimo kureba abantu ntabwo ibyo byibagirwa ubwo rero ntabwo nzi ukundi ko ntakigusubiza cyo kukubwira ko ibyo bintu nta na rimwe bijya byibagirwa
Ngendahimana ngaho ubaza ikibazo cyawe
urwo rugendo yakoze se yabonaga hari icyo rwakubaka abasigaye igisubizo ni absolutely kubera ko ngewe ikintu nabonye gifasha ni ukuvuga tukaganira birafanyizemo niba hari ikintu wumva kirimo kuguteza inyuma ibyiza ni uko twakwicara tukavuga ati okay ngewe nawe Ngendahimana ngewe ni ibi nanyuzemo ni uko byangendekeye nawe unyemereye ukambwira ibyawe tukagira aho twubakira kuko iyo tubiganiriye usanga birafasha cyane ugasanga mu mutwe harafunguye ugatangira no gutekereza ahubwo ibyakorwa biteza imbere abantu
Ngendahimana turagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe bwana Kizito gerageza usubize n'ibya Kazungu
okay ngo Kazungu yari ambajije ndatangira ku kibazo cy'icya kabiri kuko numvaga ari cyo gikeneye gusubizwa kurusha icya mbere impamvu nabivuze nuko nange icyo kibazo nakigize ngeze mu Rwanda guhura n'abantu bagize ibibazo birenze nawe ubyumva ukumva birakurenze ubwo hari ariko nk'umuntu yongeye kuvuga n'abantu bafite wounds zo mu Kinyarwanda ni donc bafite inkomere zigaragara hari n'abazifite kubera nk'ubu hari umuntu twari turi kuvugana famiye yose barayishe avuka ari genocide yabaye ari uruhinja ariko ubu ngubu atazi imyaka ye atazi ngo ni irihe zina bamwise donc yitwa amazina ataraye kubera ko ntabwo yashobora kubona nk'impapuro zimwereka ngo nari uyu ngo navukiye ngo ni irihe zina banyise iyo nayo ni inkomere ikomeye cyane ariko gukongeraho n'abariya yavuze nyine bafite inkomere zigaragara batagira badafite n'ubushobozi kubera ko nyine kubera ibyo bakorewe biri ku nzego zitandukanye mu bintu byo kuvuga ngo ese twa ni gute twatangira ngo tugire aho tugera. Niyo mpamvu ibintu nk'ibi byinshi urwego rwa guverinoma ruba rugomba kubijyamo, kuko ni ibibazo bikomeye ariko dukeneye gushakira ibisubizo. Kandi njye nkubwiye ko nakubwira ko mu Rwanda birimo gukorwa byinshi byakozwe, hari gahunda nyinshi nagezeyo ugasanga nyinshi ahubwo zimaze igihe cyose hafi zatangiye nyuma y'intambara. Obviously hari aho zigera zigakenera kubakwa, zigakenera kurebwa, kuvuga uti mu gisi tutakoze dukeneye kongeraho. Njye numva ko ariho umuntu nkanjye cyangwa abantu nkatwe twakwinjiramo tukavuga ati yoke twebwe dukorera mushatse mwareba nko kuri ibi ngibi nabyo numva byafasha.
Kazungu yaravuze ikintu gikomeye cyane kijyanye n'impunzi, abantu bahunga bakajya mu makambi y'impunzi, wenda barahuye n'ibindi bibazo bikomeye, noneho ugasanga bafatanyije ibibazo bahuye nabyo bahunga, noneho n'ibibazo bijyanye n'ihungabana. Ubwo buzima kubamo ufite ibibazo nk'ibyo biba bimeze bite byo?
Icyo nakubwira nuko akenshi guhungabana ubwabyo ni birenze urugero, kuko iyo birimo ntabwo urimo gutekereza nkawe nyine hari aho ugera ugaruka ukagera muri mode yo kuba umuntu w'umusurvivor. Njyewe hari hari ukuntu navuze nti abantu bavuga ibintu byo gukora ngo amasurvivor akenshi nyine hari ushobora kubaza akaguha igisubizo. Njyewe rero icyo kuvuga ngo urashaka kuba umusurvivor hariya nyine iri impunzi nibwo buzima ubaho. Kububanamo no guhahamuka cyangwa no guhungabana biba birenze urundi rwego. Ikibazo ni uko kugira ngo uzabibonere igisubizo uwo muntu w'impunzi uba ukeneye kwanza kumushaka kumukura mu buhunzi ukamushyira ahantu yakumva ko afite ubuzima busanzwe, kuko nta hari ukuntu mu mutwe bitemera ibintu byo gufata, kuko hari inzego zo gukira. Uri impunzi umuntu akaza ahubwira ngo ariko ngo ukeneye kwicara ahantu ngo ukeneye gukora urugendo, ukeneye kugifata umwanya nk'isaha cyangwa abiri ugasoma igitabo ukagenda, nanjye ibyo mbikubwira uri impunzi ushobora kunkubita urushyi cyangwa ikindi kintu. Niyo mpamvu mvuga ngo hari inzego umuntu aba agomba kunyuramo kugira ngo yumve ati ngiye ibintu ni gukora byafasha nde. Ubwo rero uri impunzi icyo ukeneye cya mbere ari ibyo kurya. Ntabwo njyewe naza ngo nkubwire ngo ariko ukeneye gukora urugendo rw'amasaha kugira ngo umutwe wawe horohe kugira ngo hagire ikintu cyagufasha. Ubwo nyine niyo mpamvu navuga nti ibintu byo gukora ibintu byo gusurvivinga njye ntabwo mbivugaho cyane, kuko numva umuntu kwanza aba akeneye gushaka uburyo yagera ahantu agatekereza neza ubundi tugatangira kuvuga ibintu byo kuvuga ngo reka tuganire ibyo twagezemo. Ariko ntabwo byabuze abantu bari muri izo nzego nabo gufata umwanya bakavuga bati nubwo dufite ibibazo by'ibiryo n'iki reka tukore nka kuriya tujya muri eglise tugasenga, reka dufate n'umwanya wo kwicarana tukaganira kugira ngo kubera iki tutakubaka ikintu turi impunzi, kubera iki tutakwicara ngo twubake ikintu cyiza kigaragara cyadufasha turi impunzi. Njye numva ari nk'icyo umuntu yakora agatangira akavuga ati reka twicarane tubishyire hamwe ibibazo byose dufite akora tujya gusenga, reka dukore n'ibindi twicare tuganire ibyo turimo kubera twasenga, ariko kubera tutakora n'ibintu byadufasha natwe mu buzima busanzwe.
Urakoze cyane Kizito, ni umunyarwanda utuye mu gihugu cya Canada. Kuri telefoni turi kumwe kandi na Nsabiyumva. Mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Nagira mbazi wamutumire kuki yahise gutanguza urwo rugendo ari mu gihugu cya Canada, kubera iki atashimye kubitanguriza mu gihugu cyiwe aho byabereye hama akaza kubikorera hariya, kuko iyo abikorera mu gihugu cyiwe aho byabereye aho yanabiboneye byari gufasha cyane n'abandi byo babyarakoze ko byari gufasha n'abandi babyiboneye byabakoze ko hama bagashobora kubona yuko hagati muri bo ibyuko ibyo baba barakorewe bafise n'abandi atari we wenyine yoba yarabikorewe, hari n'abandi baba barabikorewe hama bagashobora gufatana amaboko kugira bakore ikintu kizima yaho ibyo bintu bitazosubira kuba. Nuko muragize neza ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Nsabiyumva. Bwana Musabimana, icyo kibazo wari wagisubije gatoya, ariko wenda Nsabiyumva ntago yari yakurikiye, gerageza umusobanuro mu magambo make cyane.
Kandi ubwo nanakongeraho gatoya, njyewe nakuriye muri Canada, nageze hano mfite imyaka 17. Ibibazo nabayeho nabyo abenshi muri Canada natwe turabifite, niyo mpamvu urugendo narukoreye hano. Kandi mu Rwanda nari ntahazi, navuye mfite imyaka 13. Njyewe nashatse gukora urugendo rufasha abantu babinyuzemo. Na ubu muntu ashatse n'uru rugendo rwo mu Rwanda twarukora ndacyari hano ndacyagenda amaguru yanjye ameze neza buriya nabyo twazabyara ndo twabikora ariko ngiye nakoze urugendo rwo muri Canada ko hari abo muri Canada nabo bakeneye kubivuganaho kubiganira kugira ngo natwe tukire kandi guhuza nabo mu Rwanda ni ibintu byoroshye connecti irahari inzego zateye imbere buriya no mu Rwanda twazabikora.
Ikindi nasomye muri iyi nkuru wanditsweho mu kinyamakuru The New Times cyandikirwa mu Rwanda nuko uteganya gukora filime ku buzima bwawe.
Ahubwo ni documentaire.
Ni filime mbarankuru.
Yes. Ubu ndi mu Rwanda nayo ndimo gukora documentaire buriya nzayirangiza mbere ya y'ukwezi kwa kane. Ndabanyirangije zabiri iri donc ndabandire dikwerekana ahantu hose kuburyo tuzajya ahantu muri Canada tukajya mu makomunite tukayerekana ariko bikaba ari nk'abiri byo kuvuga ngo iri ya centre turimo kwaka nayo tugakomeza kuyishaka filime yo irimo gukorwa kandi niyerekana ruriya rugendo nanyuzemo ikerekana ibibazo umuntu yabanyuzemo yanyuzemo ibibazo byo guhahamuka no guhungabana ariko ikanerekana aho u Rwanda rugeze kuko icyo kintu kigomba kwerekana ugomba kureka avuga uti reba aho u Rwanda rwari ruri muri 1994 reba aho tugeze uyu munsi kuko njyewe akenshi ndavuga nti ibi bintu byo gukira ni byiza ariko ukize nta kintu ufite ukora nta kintu bifashije cyane niyo mpamvu nerekana aho u Rwanda rugeze kugira ngo n'abantu barimo kubinyuramo bavuge bati nidukira dufite aho tugiye kujya dufite icyo tugiye kubaka byaba ari bifasha igihugu cyangwa byaba ari bidufasha twebwe ubwacu na famiye yacu ariko niyo mpamvu njyewe documentaire izagenda yerekana ibyo umuntu anyuramo by'abantu banyuramo bisanzwe ikerekana naho igihugu kigiye kuko numva ari cyo gifasha abantu cyane kumenya ngo ngiye he. Urebye description ya depression icyo bivuga ni uko umuntu aba atarimo kwibona mu buzima bw'imbere. Ibyo bintu bitera kuvuga ngo umuntu agize ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo ntekereza ko ndaba ndiha n'ejo cyangwa ejo bundi ugasanga ugize ibibazo bya depression.
Hari icyo uruzinduko wakoreye mu Rwanda rwahinduye mu buzima bwawe?
Byinshi ariko icyo nakubwira cya mbere numva cyahubwo cyari cya numva kidashoboka ni mu kubona ukuntu abantu bafashanya ukibuka nyine community nk'aho ari community kuko ibyo ni ibintu numvaga bitakiriho muri community y'u Rwanda byaramfashije cyane bita bimbwira hari gahunda nyinshi ngiye numvaga mfite numva ko ari gahunda umuntu azakorera muri Canada ariko wagera mu Rwanda ukavuga uti kubera iki ntazikorera hano kandi ugasanga hari opportunity nyinshi icyo bakeneye ari abantu nkatwe bavuga bati mugende mu Rwanda muharebe uko hameze mwebwe muzatubwire ko nta kintu mushaka kuhakoresha kuko abaturage bo mu Rwanda usanga bafite izo ngufu ariko ugasanga hari aho bigera ukavuga ati njye bari kucyo nishakira n'akazi kandi opportunity zihari ni za business ni gute rero umuntu nkanjye nabo twahuza kugira ngo tuzagire aho tugera ntabwo nanjye niwe kubitekereza gutyo ntabonye ko community ari abantu bari kumwe ahubwo hari n'ibindi umuntu aba yaribagiwe nka kuri umuntu ataha umuntu ukamuherekeza hano iwacu ntabwo ibyo tubikora byo kuvuga ngo uratashye ngo ngende nguherekeje nkugejeje gufata imodoka cyangwa bisi no urataha njye nkafunga umuryango wo ugakomeza ibyo byose ni ibintu nyine bita bigaruka ukibuka uwo uri we kandi ukabona ko community y'u Rwanda ubu ngubu iri kumwe cyane byaba byiza muri kariya karere k'ibiyaga bigari twese tubikoze kuko njyewe mbona aho u Rwanda ruri kujya abandi bahagiye byadufasha twese na ziriya ntambara ziba zirimo kuba cyangwa ibindi bintu bikahagarara tugatangira kubaka nk'uko ibindi bihugu byubaka kuko nicyo kintu cyonyine kizaduteza imbere ibyo kwirwa tujya mu bindi bitagize n'icyo bimaze bitagize uwo bifashije tugataha tugifite iyo nzara cyangwa tugataha tugifite biriya bibazo byanjye twanyuzemo ntabwo bizatugeza ni gute twagera ahantu afashanya mbona ari iyo ngiyo nabonye icyo kuvuga ngo dufite community ikorana kandi ikora ibintu bigaragara.
Uri mu Rwanda wasuye ahahoze ari iwanyu mu cyahoze ari Rutobwe mu ntara ya Gitarama ugerayo hari ibyo washoboye kwibuka?
Byinshi ariko ubu nahasuye kugira ngo gusa nkasore nyine hari hashize imyaka ariko buriya nzafata undi mwanya nsubirema mbafatira umwanya nganire n'abantu ariko ubu nagiye mu turere dutandukanye ahantu najyaga njya ndi umwana njyanye nka ngiye kuziragira ahantu nyicaga nkatekereza ibintu abandi bana benshi badutekereza ngende umwana batekerezaga ibintu bijanye na astrology, astronomy, nibaze n'ise ziriya ndege cyangwa ariya matara yo hejuru kuko ziriya bifahe bijyahe nayo nasubireyo nyine kugira ngo ndebe niba bitekerezo bigihari. Ni ibintu bifasha cyane muri zino nzira zo gushyira ubundi ukagenda ugahura n'abantu benshi. Buriya ntabwo nabonye umwanya, nari ndi gukora ibintu byinshi, ariko nifuza ko nisubirayo tuzahura n'abantu tugakomeza urwo rugendo, rwaba ari urwanjye rwaba ari urwabo. Ariko byaramfashije cyane kujyana n'umukecuru wanjye tukajya ahantu nk'hariya, kandi birumvikana ni iyo myaka yose iba ari myinshi. Numva byamfashije cyane mu buzima n'ubugiye kuza.
Kizito Bijyinama Musabimana, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Nyuma y'ubuzima wanyuzemo, ibyo umaze gukora kugira ngo wongere kwiyubaka, wongere kwiha icyizere cyo kubaho, ubutumwa cyangwa se isomo abantu bakomeje guhura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo, wabaha ni nk'ubuhe?
Fata umwanya wo kwireba, fata umwanya wo kwimenya, wumve ko ibintu byose bibaho mu buzima. Hari igihe tugira ibibazo byinshi tukumva biraturenze tukajya gushaka, for example tukajya kuvuga ngo Imana izabidufashamo, tukajya gusenga, byose tukabikora. Ibyo ngibyo bikora bikomeje kabisa, ariko ufate umwanya wo kwimenya, umenye ni igiki Imana yampaye, ni igiki Imana, ni ubuhe buzima nanyuzemo, ni igiki nakoresha ibyo byose njyewe mfite ku buzima bwanjye. Nzi ko nta wundi muntu ushobora kubikora, kandi twese dufite icyo kintu. Byamfashe igihe cyo kugera aho hantu kugira ngo numve ntife, kuko numva buri gihe niruka njya ahantu henshi nshaka ibintu byinshi, ariko maze kumenya njyewe iyi ni inzira yanjye, nta n'ikindi kintu. N'ubungubu nkubwiye hari abantu benshi baba bambwira bati ariko kubera iki uri gukora ibi n'ibi, nta kintu na kimwe ushobora kumbwira ngo kizambuze gukora ibyo ndimo gukora, kuko njyewe nashatse iyo nzira ndayibona, kandi numva iyo nzira ifasha gufata uwo mwanya. Byaba ari mu bintu byo gufasha muri community, byaba ari ibintu byo kubaka business yawe, byaba ari ibintu byo kwimenya, tangirira aho ngaho. Imenye ni iki nahawe, ni iki mfite nakoresha, ni bande nahuza nabo kugira ngo tugere aho tugera. Nicyo kintu ngiye nabwira abantu cyafasha, gifasha cyane kurusha ibindi byose.
Kizito Bijyinama Musabimana, ndagira ngo ngushimire cyane kuba wagize akanya kugira ngo ube wasangiza inzira y'ubuzima bwawe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze cyane.
Mwakoze cyane, mwakoze kuntumira, mugire umunsi mwiza, mwakoze.
Nshimire namwe nshuti mwese mwari muteze amatwi ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Nshimire mwebwe mwese mwakigizemo uruhare. Nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire na Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.
Ahora irá a estar. No hope, yeah.